double six.
Ati akinahi yangu mapenzi na ujuzi moyoni ni salama, yani ipo kati na yeka shani dhibiti mwingine wa nini wa nini. Sitaki penzi harakaraka, tufanye taratibu, leo tusitokwe jasho, yani taratibu, tena tusiafumbe macho, tutazamane kwa karibu, alafu nambie ukipendacho nianzie shingo ama mbavu. Kwa moyo wangu uko hapa
hapa hapa hapa,
uko hapa
hapa hapa hapa,
kwa mutima umeja
hapa hapa hapa,
uko hapa
hapa hapa hapa.
Nikuache mimi labda meroba, kichwani mwangu umenija, oh, anakuota nikilala mina kuota.
Nisitake penzi haraka raka, tufanye taratibu, leo tusitokwe jasho, yani taratibu, tena tusiafumbe macho, tutazamane kukaribu, alafu nambie ukipendacho nianze shingo ama mbavu. Kwa moyo wangu uko hapa
hapa hapa hapa
hapa hapa
hapa hapa hapa,
kwa moyo wangu uko hapa
hapa hapa hapa
hapa hapa
hapa hapa hapa.
Thank you.